singa siro
zikido
nebiri esingem
zikido
nobo cha mulunjom
zikino
wangulu lutalo lwom
zikido
connectinga connectinge
tonda gazikiza
connectinga connectinge
iyo byokola bya zikido
connectinga connectinge
tonda gazikiza
connectinga connectinge
iyo byokola bya
yaga omanye katonda bwakuwa akuwera bwerere nawe bwoba ofunye ekyo kyogaba gabira bwerere timu waka yenkola maso wenzi gyondaba emikono engalo nkuba gweyagala omale fundi omalopote seruganda olimba ekibatu ekimu tekikuba mu ngalo ebyo byokola bya zikido connectinga connectinge
tonda ganzikiza
Bagananga